Actu Covid. Keɗe kabaruji do COVID-19 le leydi Mali.
Studio Tamani.
Pikku golla safare nyaw COVID-19 ana jokkini leydi meɗen ndi ɗin pikkiriji woni Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca e Sinopharm. Kanankoɓe doctora'en kolitiwide ɗo e seeɗa vaccin goɗɗo wara moɓe noddirata Pfizer. Wattu jonoɓe kolitiwide ko ɓuri himɓe Mali million goto woni pikkaɓe. Directeur Centre National d'Immunisation kolitiwide ɓe gondi e wadde imadaraji goɗɗi faaɓe kolite himɓe yalla ana jaɓa pikkade. Keɗɗenno ko docteur Ibrahim Jarawi.
Les vaccins sont sur l'ensemble du territoire.
Wakkati joni on vaccin ngaji ɗi ana dow tattiji leydi fof. Min keɓi noon suhula seeɗen bangal kabaru kidal ka toon ɗum golleji ɗi fuɗɗi ñande noga e lewru janvier. Golle ɗum no jogiti fa hannde. Min micitano wiide wakkati joni on enen jogi gollirde humaninde kabaruji. E ley ko warata ko on ɓeydorto faamu dow sifaji kesi humpitingol yirwinde kabaru fesugol ngol. Bangal muɗum min joƴinan pelle pesotoɓe e ƴewtoɓe kabaru ñaw o to kidal toon. Bangal janngirɗe kabala ɗum ene gondi miijade hono hinnade golle o. Kañum ɗum leydi d'accord ɗe jongitiɓe e egguɓe. Hannde so on jehi to centre mobile toon on tawi kam wiide himɓele hewɓe pesama. Min jettiraga huncande hoore sifaji kewɗi dabareji. E ley ko warta ko on tawi kam wiide ɗum min gaɗan immadaraji ɗiɓe gatta e ley lumoji e gare mobile aji. Wakkati joni o ana ɓuuri million goto yimɓe pesaɓe.
En tout cas à répartir entre partiellement vacciné et complètement vacciné.
Ko Diala suudu doctoram muɗum ana wawi caggal han darnade ndaarude yalla ñaw coronavirus owo e neɗɗo fa sawrude du mo toray sanne. Kananke suudu doctoram ndu hokki o kabaru alalbare ƴaɓɓina nde. O haali ɗum le kawrital pawingal dow kabaru pikkugol. Hollitinde wiide cuuɗi doctor gonɗi ley gendi ndi sini mo ndaare yalla ñaw owo e muɗum fuu ko itta ɗum bamba ko neldete warde fa ƴeewe.
Tama oɗo andani ɗum.
Sini a ɓornaki masque fa gasa ɗum ana wawi latade e torraji goɗɗi e wi doctoro en. Eɓe darte ɓonto e masque ngaji ittaɗi fa laaɓa sini jaran ndiyam na ñama na hono ɗo e nandore muɗum. Ɗo kadduɗo en go hello hannde jokkide fa hannde wattude masqueji moɗon e lotude juuɗe moɗon wattu fuu kañe wuɗɗidirade ɗum ana wawi renude e ñaw COVID-19 o.
Studio Tamani.